gudoomiyaha guud hoosaadka howlgalka doorashooyinka qaranka xukuumadda federaalka Soomaaliya ahna ku simaha gudoomiyaha Maxamed Amiin ayaa waxa uu sheegay in guddiga doorashooyinka in ka badan 800 oo goobood u asteeyay in ay ka codayn doonaan muwaadiniinta ku nool gobolka Banaadir.
Waxaan rabnaa inaan la wadaagno bulshada Soomaaliyeed annagoo ku sugan xarunta guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka Soomaaliya uu diyaariyey howlgalka asteynta goobaha codbixiyaasha gobolka Banaadir si waafaqsan qodobka 10-aad faqradda 5-aad ee xeerka lagu dhisay guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka oo awood u siinayo guddiga madaxa bannaan inuu sameeyo muxuu ahaa suhdimaynta deegaan doorashooyinka si xilliyeysan iyo inuu asteeyo xarumaha codbixinta iyo si lamid ah fakhradda 7-aad ee isla qodobkan 10-aad oo sheegayso inuu guddiga awood u leeyahay inuu cayimo tirada iyo goobaha codbixinta. Yaa guddiga madaxa bannaan doorashooyinka wuxuu diyaariyey howlgalka aad arkaysaan ee loogu talagalay in lagu soo asteeyo goobaha gobolka Banaadir ee loogu talagalay inay ka codeeyaan maalinta doorashada shacabweynaha Soomaaliyeed ee iska diiwaangeliyey gobolka Banaadir. Goobaha uu qorsheeyey guddiga inuu soo asteeyo waxay ka badan yihiin 800 goobood. Howlgalkan aan u taaganahay amaanta uu bixi doono guddiga waxaa horkici doono Komishanar Maxamed Cumar Samatar oo ah gudoomiyaha guddi hoosaadka Soomaalimaha. Waxaa ku wehelin doono agaasimaha muxuu ahaay guddiga doorashooyinka maamulka gobolka Banaadir.
Guddiga doorashooyinka ayaa hore u sheegay in bilowga bisha September lagu gudagali doono u dareeridda doorashooyinka dalka islamarkaana laga bilaabi doono gobolka Banaadir.